cook that.
Malay, sitaki kitu, sitaki chochote. Nataka mapenzi, kama soifu, itanizika. Si umwe kitu, si umwe chochote. Na umwa mapenzi, jama mweze nimeridhika. Na bado, akinipa na nipa. Na kuna siku tunapa, ufunu afunika. Atunafika kwenye pa. Eti, will you marry me? Will you marry me? Ani, will you marry me? Kigombana kwa ndani, haya toki nje ya nesha kitandani. Eti, will you marry me? Will you marry me? Ani, will you marry me? Will you marry me? Eti, will you marry me? Will you marry me?